Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Welcome to the Black House. You're on the air today with just myself, Leah. I'm just doing the show myself today. And the reason that I'm... Well, what I'm going to focus on today is... I'm thinking about what's been going on around the world a lot. And today on the show, we're going to spend an hour, if the music lasts that long, we're going to spend an hour... focusing on contemporary Tanzanian music, especially the artists speaking on social pressure, political tension, and the lived realities of people back home right now. So I spent a day yesterday, because I've been following what's happened in Tanzania recently, and of course, you know, my father's from Tanzania. And what I found was really interesting, and I hadn't been aware of it. I'd seen hints of it on YouTube, you know, watching a few things. A few months ago, actually, I saw a woman who was a political activist from Tanzania, and I was really surprised because I haven't been back to Tanzania in 30 years. But some of the strongest protest tracks, I found out yesterday, don't make it onto your favourite streaming platforms. If they're from Tanzania. When artists criticise the state, talk about disappearances, or highlight abuse of power, those songs get shared quietly through WhatsApp, Telegram, or live performances. They exist. I'm not saying that they don't exist. They do exist. But they live underground. And I was only finding this out yesterday. The tracks I am able to play today still holds the same truth, fear, frustration, courage, and the hope that Tanzanians carry. And for me, it isn't just about music. Today's show's going to be just about the music, but it's about connection. My father was Tanzanian, rest in peace. He came to New Zealand in the very early 60s, 1961, as a SCAP scholar. And he met my mum and had me, and eventually had to return because of the scholarship program that brought him to Aotearoa and never offered a pathway to stay. I literally have the handbook for SCAP scholars and for Colombo Plan students at home. Well, I don't have the actual one. I've got the PDFs of every single page, and it's a very short handbook actually. I grew up with my maternal grandparents, and my mum was really around. She'd visit the house every now and again, and my father was the parent I knew through letters. So long, thoughtful letters from the moment he had to leave, and reading through them, even today, gives me a sense of identity, even though he was far away. Now, life shifted a lot after my grandfather passed. This is my maternal grandfather. And I was about 8, and I had been moved to my mum for a couple of years. So by my early teens, I was mostly looking after myself. And I'm not saying that for sympathy at all. It's simply a part of the way that I'm grounded, the way that I am, and why Tanzania, and my dad stayed very close to my heart. When your world gets unstable as a child, you reach for whatever roots and whatever stability is real. And my stability was not here. It wasn't in the country where I was born. My stability was a long way away. And in 1988, I was about 21, and I had my first son, baby on my hip. My father wrote me a letter, and he asked if I'd help build a school back home, and asked whether I could help find the books for the school library. And so I didn't know where to start, but I didn't say no. Probably now, looking back, that's a typical AU-ADHD response, but I canvassed around Taranaki, I filled my garage, and eventually found an organisation to sponsor the container of books to get those books to Tanzania. And that was my first real piece of community action, the earliest that I can remember. And I guess it stayed with me. The idea that you do things because they matter. Even when you're young, tired, broke, or still trying to figure life out alone. So, yes, when I look at Tanzania today, I carry a mix of pride and shock, to be honest. I've always seen my father's land as kind of that gentle giant, a country with over 120 tribal groups and no tribalism. And when I finally went, I loved it. See, Tanzania's... the way I sort of look at Tanzania, it has this calm confidence, this unity, this feeling that it's actually one of the coolest places in Africa. But the people hold that pride quietly, especially when they're in the diaspora. It's not about rubbing it in people's faces, you know. And so seeing the images of people being shot in the streets, that doesn't match the Tanzania I grew up understanding through family and stories and history. Those two pictures sit opposite to each other. And from here, in Aotearoa, with the frankness that I have, and I was reminded of it a lot when I was over there, that, oh, you're very frank. I'd probably get myself into trouble quickly anyway. But today, what I can do is I can share the voices of Tanzanian artists who are speaking up or have spoken up in the past, because what I found out, you know, just researching where I could, and because I don't speak Swahili, because I've grown up in the diaspora, you know, I had to look for places where they were doing the reporting in English. Some of these artists respond directly and in code. Some in code, and some through storytelling. And they're all helping people understand what's happening. What's been done in the dark is now being dragged into the light. Socially and politically conscious music matters, because it's the things that people feel but don't always feel safe saying aloud. I hadn't heard any of these tracks until yesterday. I didn't know about Bongo Flava. I had to look up the artists, translate the lyrics, dig into what they're expressing. But I want to put a disclaimer to all you all that love amapiano, zim dance, or afro beats and don't know the lyrics, and don't come at me now. You know, I'm literally the meme that makes lyrics up phonetically when I don't have a clue what people are saying. So, I'm listening to the beat. So, and now I actually had to do some work on this because, you know, my bongo flavour, and that was a music style I was introduced to when I was in Tanzania in the mid-90s. It was literally Swahili rap. And I was a big hip-hop fan, you know, 90s music is the music of my era. But my hip-hop days, you know, it's kind of back in the mid-90s now too, so I had to do some work finding out about, you know, like, who's actually speaking out about stuff. And finding these few on our streaming platforms reminded me how powerful music is when a nation is trying to make sense of itself. It's encouraging to see that Tanzania still has artists willing to speak truth to power. Now, some of these artists are older and they've been around a while. And especially when the environment is tense. So for the next hour, and I wasn't able to find that many, so we might finish out with some other music, but, you know, it was difficult to find music by Tanzanian artists that were socially conscious and were speaking on the social situations and political situations in Tanzania over the past 20 years. So I'm not here to speak for Tanzania. I'm not on the ground, and I don't speak fluent Swahili. But what I would like to do is to open the space we have at the Black House to listen and to acknowledge that what these artists are saying. And if the show encourages you to follow their work and learn their stories, or pay closer attention to what's happening in Tanzania, then we've done something worthwhile. So without further ado, I'd like to play Nita Sema.
The true boys in the building. Raisi, the street president. Najua moyoni mnaongea japo mtoi sauti. Kwa niaba yenu mini spika mini kipaza sauti. Kuna mficha maradhi na kuna mficha uchi. Ila mficha maradhi anaumbuliwa na umauti. Mbona kama ni Corona, kama ni Pokongo. Mwanangu anakumbusha dadi, mbona hii ni bongo. Sasa kutoka nyumbani salama ni uhakika, ila kurudi nyumbani ilo halina uhakika. Watu wanatekwa, watoto wanapotea, watu wanapigwa risasi, hakuna anayeshtakiwa. Mtegemea kukemea anasema hizi ni drama. Hivi angetekwa mwanangu thubutu kusema drama. Kwenye majengo ni Dodoma, makao makuu ni Ununio. Alipotekwa Roma, kumbukumbu ni Ununio. Akauliwa Alikibao, akatupa Ununio. Atefata kutekwa na umambadilishe neo. Wanaokuja kukuteka na kuja kama polisi. Unatafutwa patikani vitu vyote vya polisi. Unaokotwa umekufa pelelezi uko polisi. Na polisi wanapewa kazi ya mtafute polisi.
Nindo sauti ya watu, mtetezi wa watu. Staki taifa langu lipote. Mana taifa ni watu, maisha ni watu. Leo nitasema. Sitoacha kitu, leo yote nitasema. Vijana viva tusilale. Tupamane jahasi nisizame. Tuwache uga kwenye haki tusimame. Hatuna watetezi tujitete.
Nyumbani aliondoka baba kijite kashika mama. Hama kweli siwa nao ila jahazi linazama. Na waza uwanja ndege na wazambuga na miradi mikubwa ambayo ilijengwa na sasa haifanyi kazi. Marehemu asemwe vibaya, dingi alikuwa mnazi. Uvia steering wa chato pati tuni kizimkazi. Karibuni tubeti dogo zangu mnao itimu. Maisha mtani amechachuka kada gari we kondimu. Mapambano siku mchana mna kanuni wala mbinu. Kuna urafiki wala undugu kati ya mafanikio na elimu. Waumini wachache wanachafua heshima ya jeshi hapa bongo. Najaribu kuvaa viatu vya wazazi wa binti wa alitaka afesa tiba ila Mungu akamponya. Hiki mnacho kipanda muda ukifika mtavuna. Yani mnajua mnakosea mnataka mpigwe makofi. Na mkikosea tukikosoa na tutumia polisi. Wanaokuja kukuteka na kuja kama polisi. Unatafutwa patikani vitu vyote vya polisi. Unaokotwa umekufa pelelezi uko polisi. Na polisi wanapewa kazi ya mtafute polisi.
Nindo sauti ya watu, mtetezi wa watu. Staki taifa langu lipote. Mana taifa ni watu, maisha ni watu. Leo nitasema. Sitoacha kitu, leo yote nitasema. Vijana viva tusilale. Tupambane jahazi nisizame. Tuwache uga kwenye haki tusimame. Hatuna watetezi tujitete.
And that was Nita Sema by Naiwa Matigo. I pulled up some stuff because I know this lyrics are all in Swahili, so. Naiwa Matigo is one of Tanzania's most fearless hip-hop artists. He's known nationally for speaking bluntly about corruption, state intimidation, and social injustice. And he's been arrested or summoned multiple times for his lyrics. The song, meaning Nita Sema, means I will speak. This track is a direct declaration that he'll keep telling the truth despite threats. He calls out people disappearing, leaders abusing power, critics being punished, fear becoming normal. And the song is essentially his refusal to be silenced. So we're going to play another one from Naiwa Matigo. That was a 2024 track. This one's from 2023. And this is called I'm Kenny. And with the same razor-sharp political voice. So I'm going to play a few and then I'll come back and tell you about it.
Raisi, Raisi, the street president. Listen to me,
Nitakacho kiongea na wezanyona so mzalendo Zalendo zalendo gani nchina ndesho kimagendo Wengine mwisho wa wimbo huu Tasema mchochezi Hila kitu kiko wazi mameno na lea wezi Dio anafuga wezi Hapa kikubwa dua Atalipote ya CAG ya kuna liechukuliwa tua Yani kodi kila sehemu na bado mnakopa daily Bandari mmemuzia mwalabu na mkataba ni wa milele Najuliza mungu wae ulimchukua joni mapema Ulimchukua tujifunze au tupate kuhema Umtiani haki ya mungu mina kosa cha kusema Kazi yako haina makosa kikupendeza chukua na hawa Media za bongo zimestaki hazina tena ubunifu Azikuzi presenta wapya angalia nani marufu Na hao marufu sasa ama machangu doa Mwenye kisu kikari huyo ndio takae mngoa Amkeni nyinyi hakuna elimu ya bure Nachojua mi elimu ni gharama siku zote Nachoamini cha bure hakina maana Wanatupa elimu mbovu ya bure isiyo na maana Na ndo maana siku hizi tuna wasomi wajinga sana Promo ya mama ni kubwa kuliko hata utendaji wake Mabango kila kona kinadiwa na chawa wake Wanamdanganya ndege bora kuliko ongezeko la mshahara Wanamshauri aongeze ndege shirika linaendeshwa kwa sana Ukiwachukua viongozi wetu wakaiongoze Marekani Na wa Marekani waiongoze Tanzania Baada ya miaka mitano Marekani itafuria Kweli ni kwamba wataludi kwa msaada Tanzania My country people What's up? Tutashinda ile nataka imani Tutavuka jangwani I'm Kenny wake up Kumekucha Nikatafuta kazi ya elimu yangu kakosa Nikatafuta kazi ya mshara mdogo kakosa Hata ya mshara chakula bado nayo kakosa Nipo na vieti na ngoja miujiza ya mwamposa Tatizo wasomi wengi na walofanikiwa Hawapendi siasa Wajinga ndo nakimbilia Tunapata viongozi wa jinga Uchumi na yumba Bongo akili ndogo inaendesha akili kubwa Viongozi ni panya lodi Walovishwa suti Na sisi walipa kodi Tunawapigia saluti Nchi imejaa migodi ila tunaongoza kwa dhiki Wanatuliza mbona tuogi na maji olikata wiki Nye na jinga, dia watusi, ila nye na shenzi Na tuteka tuko sema kwa niweze mtekelezi Na mama ikikupendeza kusu mkataba bandari Usishie bara peleka na Zanzibari Na uza twiga bado msigwa na tupanga paka basi Wabunge kututetea na ukimia umepaki basi Gubu kubwa inayotumika kumpamba mitandaoni Na kwenye media ila huku mtaani Akubaliki na pia uziki Endeleni na tezi zenu za kupeana kila wiki Na bunge lenu la mchongo Speaker wa mchongo Nimebaki jina la bunge le vikao vya CCM Tumefumo macho la baro chongo My country people Kali jahazi la zama What's up? Mari baro nifu Tutashinda hile nataka imani Tutavuka jangwani Kukwenti ya hadi I'm Kenny Wake up, wake up Kumekucha. Let's go.
Sikize mimi, tuache masihara, turudi kwenye kweli. Hivi tunakoelekea, tunafaulu tunafeli. Miaka miwili tu iliyopita tulishi kwa nguvu ya buku. Na hilo buku nachagua unga kilo wa mchele nu. Na sasa mfumuko wa bei ni zaidi ya mara tatu. Unga kilo buku mbili na mchele ni buku tatu. Hapa tundo na mkumbuka, lisemaga tumkumbuka. Oke tuachane na hilo, kuna kasumba imezuka. Sipendi unafiki na uchawi, sema haki sawa. Na sasa kikosoleo mnaleta mambo ya jinsia. Haitoshi wanaokosoa na kesi mnaofungulia. Na waona tumnapotea na wakati mnajua njia. Na uza twiga bado msigwa na tupanga paka basi. Wabunga kututetea na ukimia mepaki basi. Amkeli nyinyi hakuna elimu ya bure. Nachojua mi elimu ni gharama siku zote. Nachoamini cha bure hakina maana. Wanatupa elimu mbovu ya bure isiyo na maana. Na ndo maana siku hizi tuna wasomi wajinga sana. My country people, what's up? Tutashinda ile nataka imani. Tutavuka jangwani. I'm kidding. Wake up, wake up. Kumekucha. Sikize mimi.
Tanzania,
uwezi kujenga Roma ikujengwa kwa siku moja. Kwa raha leo Simba mtoto Tanga atakuja. Atapacho pia ni mwombe la bado anakata viuno kaskazini bila Tanga. Ni msondo bila gurumu. Alisema juu ya mwamba atalijenga kanisa na halitatikisika. Waumini tuanze misa. Kwenye njaa kula kuku aliyechinjwa na padre walla. Adhana ikibia mkaka mwombe Allah. Washerulie Mungu masanja hawa mchungaji tujudu maka Madina. Majiri ataki kuhiji. Maulidi ubungo kibangu ndo mishahara madrasa. Na rafiki wa padre kawa mwasibu wa kanisa. Tenda na pia na kidugu mwana ukuo yaone. Familia likata ingi na mama libaki mjane. Wanadamu ya kiarabu kwa mantarithi mabasi. Ingi ya kutupa msingi onagari tuifanya taxi. Tazama gongo la boto mtoto kamza mtoto. Natalelewa na nani babake memfunga kesho. Wape uku wa uwe winga wale watoto wa Moroko. Mungu atazidi kulinda kesho tayona sabato. Kwa bandari kasta afu kajenga bandala wani. Ana watla tatu nja toto atarithi nini. Do chango cha kurogana na kutupia na majini. Ula kimpandisha makata. Yule maimuna subia. Mana pesa ndo ilifanya tusiwe na tanga ndugu. Pesa ilileta ubaguzi katia Loyola na Pugu. Pesa ndo ilichochea bifu ya nice na dudu. Na pesa ndo ilimaliza vita ya ruge na sugu.
Tanzania
mwana mkuo ya ule. Kama ntawai kuyona paradiso mtunze mamako.
Siangu
mwana mkuo ya ule. Are mufa na jake pia na ufate chako.
Tanzania
mwana mkuo ya ule. Wali mucheza kibati wanao wasifeja.
Siangu
mwana mkuo ya ule. Elime mekosa tamani na ite mevuja kibaa. Aminini na wambieni ujana ni maja moto. Mtoto umzika mama leo mama na mzika mtoto. Mana mama alisema nisimchumbie machame. Mura ashusha mapanga nileta posa tarime. Leo bahari mechafuka mpemba yeshimu karafu. Atari kama nungu na hoda sio kiriku. Ya hee nrushie mtumbu mwamba sio kichugu. Hii ni vita ya msabambo ndeyu sitema guu. Ona kipindi cha bunge Dodoma inanuka mkono. Spika kerisha bunge wengi wata usapoti mkromo. Wabunge mnadai kosho. Muhonge dada zetu. Kuna wanafunzwa mama Salma viuoni usicheze peku. Wazanzibari hawayoni thamani ya humungano. Ila kulichoma kanisa njia kuvunja gano. Sioni sababu ubaguzi na kuwa wasiona tia. Kati alochanganya mchanga changa umesha mfukia. Muslamu gani unahonga bongo movie mamilioni. Mama na kufa mwisela kakosa dripu ya kwinini. Heri ugenge msikiti jitukuze mitume. Anasa za bakurutu matuza cheza sebene. Unamweshimu Ramadhani unazini mbele ya Shabani kama ilishutwa Kurani. Wendeni misikitini. Anaidhi haki msahafu pengine kanisa. Lijui soku licho makanisa. Nikuza Bible Dubai. Usofu kumpoteza moja ilikumi waishi vema. Wa Tanzania tunawoga sio mani mnadanganyo.
Sacrifice for your son and daughter.
Amka kifikra. Ramu yakwewe chashu ya ukombozi doktor ulimboka. Kinga usimue mama ili uonge ongeze kipato, ajiri upo kaburini, watu wamekufa na ndoto.
Leo ridhiwani afanani na makongoro, dasi na hela kiroba, Rashidi Ngonge Ugoro.
Suka kayangusha lori ya mafuta yote magendo, waziri anaziuza pembe za ndovu na meno ya tembo. Nchi imejaa misitu, tuno hapa madawati, tunakula vitu feki.
Wajiri yesi mko wapi?
RPC ustume kikosi ili uishushe Chadema, talipwa damwa mwangosi, Iringa semeni amina. Okoa gonjwa sarakani mpakani, zuia wakimbizi, kuliko kumwaga pesa kwenye tume za uchunguzi. Muhimbili na umwagote Tidoka kapaswa kichwa, Mbeya wanapigwa nyundo ili raia wauze mabucha, Amana wanatelekeza watoto analia, Mwana Nyamala wanatua na waendi jela jela na kwenda Kajala.
Mwana mkuu ya mole siacha kisirani, gonga muhuri tuwai. Mwana mkuu ya mole ya sira za mkeo barabarani azifai.
Tanzania
sauti hii itasikika mpaka Oldonyo Lengai, nikifa naomba nzikwe Tanga, mje kwa shamba lai.
You can kill me bro but you won't kill what I'm standing for.
Sutamani urithi wa baba ikimshuka sini, eti tuzo siku stahili.
Aha,
nini atari tuzo inachapa nani? Isio Masaki Ngara Mtoni, mama na yuza dadi, muziki umejaa stressi, kila nyumba ina msanii. Yanga memfukia mbuzi golini, Simba na bundi, ongozo anatako mate umate awa ujali ushindi.
Utasikia
chuji kachuja,
kiburi choma mahindi,
hapigwa ligi ya jogoo, shahidi kamacho fundi. Kijijini tupo wengi, mleteni daktari bingwa, ana ngomo tasikia kalogwa, twende kwa mganga. Pesa za kujikimu ndo ulichongesha kitanda, kulea mimba sio mchezo, baki jacho jajipanga.
Profesa kanyimwa penzi, utasikia karo kadisko,
na karo analea ndugu kwa pesa bodi ya mikopo. Ole mnaotafuta sim, mwaka wanne mnarisiti, ukwedi master kenda mjini,
eti shule imeishiwa chaki.
Msi wawe wachimbaji wadogo gate na lia kaburu mempa migodi yudizim tuna inji unapewa container la condoms uyonge dhahabu envy spicy nipozama tv na unyesha tarabu kamanga weweki lami ili tubu kebu si zereva simtweka pare li utimize sawe vosi na chakweka rehani kwenye sasi za mikopo bajeti ya kilimo kwa mkulima silioni soko Tanga mekosa nini ya mkeni ya cheni uwini hawa wachaga watu wezi ona manka baraishiri bandari chanu relwe chali makamba inwe katani zitu wa kiroga kasuru situ na mrogea pangani uchafu amrisha unafanya msafi ya onekane benja sadiki magazeti waandishi wengi kanjanja jana ndo nguvu kazi la wengi wamejalu tindi mitani wamekata ringi hajifigwa na zeka buni majibu ya posti mota mkashanunua wakili na hakimu kapewa kiwanja kimara pige kufuli cheki dola na inunua kesi na pewa kapuku na mpole kama ngamia mbele ya hakimu wa kisuru
Tanzania
that was Roma it's called Mkotoliki, like Roman Catholic. So before I go on with some more songs, and you're listening to the Black House on 106.1 FM, and so far we've played Nawa Matigo, we played Nita Sema, and then I'm Kenny. And, you know, Nawa Matigo, that was a 2023 track. Nay has become the unofficial people's critic in Tanzania. And Amkene, the first song, Nisema, means I will speak. And the second one was Wake Up. This is one of the most confrontational mainstream songs of recent years, and it's accusing the government of corruption, intimidation, disappearances, and failure to protect the public. This track, Amkene, it was banned inside Tanzania. So that kind of gives you an idea about how it's been quite crippling. And maybe why I was never really, it was never really came to my attention that things had changed so drastically until I'd seen the TED talk that I saw by a Tanzanian activist. And I was like, what is happening? So this track Amkene was banned inside Tanzania, which only helped it spread across WhatsApp, Telegram, and diaspora circles, and it became a quiet protest anthem. So after that, we had 2030, and this is a track by a guy called Roma Mkatoliki. And Roma is a heavyweight in Tanzanian conscious hip-hop. This song came out in 2014. And he's known for his long-form political analysis, social critique, and his own experience of being abducted in 2017. So, wow. And it's widely believed to be connected to his activism. The song's meaning, 2030, is looks into the future of Tanzania and asks, who is this country really being built for? He's critiquing in 2030 national planning, inequity, political promises with no delivery, and development that benefits the elite and not ordinary people. So it's a meditation on where the country is heading for by the year 2030. The next one I'm going to play is Mr. President, also by Roma Mkatoliki, and that was from 2015. So, exactly as the title suggests, it's a direct, open letter to the presidency and the ruling class. Roma questions leadership, accountability, and the disconnect between those in office and those suffering on the streets. It's a classic piece of Tanzanian political hip-hop. But before I do that, I want to make people aware that there is a petition on change.org. It's recognised the Tanzanian massacre and the launch an independent investigation. At the moment, they're at 33,998 people have signed the petition. I've put some links to that petition on the Black House Instagram, TikTok, Facebook, Threads, I think. I may not have done that yet. And it's about the shadow of Tanzania's disputed presidential election on October the 29th in 2025. A nation's mourning the loss of countless lives in what can only be described as a tragic and preventable catastrophe. Peaceful protests were driven by deep yearning for fairness and transparency in their democratic process, took to the streets to voice their concerns over alleged electoral irregularities and the exclusion of key opposition candidates. What followed was a harrowing wave of violence that has left families shattered, communities in fear, and the fabric of Tanzanian society deeply wounded. I'd also like to make you aware of Tanzania, New Zealand Associated Incorporated, TANZA, has put out an official statement, and I'll just read it to you quickly. It's dated the 8th of November. It's a message of condolence and solidarity following the recent tragic events in Tanzania. TANZA, the Tanzanian Community of New Zealand, extends its deepest condolences to all the families and individuals affected by the recent tragic loss of lives and the unrest in Tanzania following the 2025 elections. We are deeply saddened by the violence and the suffering that has affected many innocent lives. Our thoughts and our prayers are with the victims, their families, and all Tanzanians who are experiencing grief and uncertainty during this difficult time. As a united community in Aotearoa, New Zealand, we stand in solidarity with our fellow citizens in Tanzania and with all those advocating for peace, justice, and reconciliation. TANZA firmly believes that lasting stability can only be achieved through dialogue, respect for human rights, and national unity. We call upon all members of our community to offer compassion and support to one another as we collectively mourn these losses. For those who wish to contribute voluntary donations, they can be sent to TANZA. And you'll be able to see this link later on today when I put it on our socials. And if you use your name and the reference Polisote, Your support will go directly to assisting affected families in our community. There have been families, and you know, all our condolences from the Black House go to these people in our community. There's people people in our community that have been affected directly by the tragedy that's happened in Tanzania. So may peace, healing and hope prevail in our beloved nation. And that's from the Tanzanian community of New Zealand, Tanza. I will put the links to the account to be able to send donations to Tanza on the Black House social media later today, and I will also make sure that that change.org petition, it's called Recognise the Tanzania Massacre, Launch an Independent Investigation, it's at 33,000. There might be some other petitions as well if you look around the internets. But yeah, today we're going to listen to the music of social consciousness and political political protest. So without further ado, I'm going to continue with Roma Mkotoliki. It's really interesting how his name, and maybe somebody will be able to tell me this, but his name sounds like Roman Catholic. It sounds like a transliteration. I haven't bothered to look it up yet, but maybe somebody can tell me if I'm right or if I'm wrong. So we're going to continue with Roma, and also we'll go on to, I think this guy is Nash MC, if I'm not wrong. Yeah, Nash MC, and a few others, and I'll come back in a short while.
Ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu ni mahali patakatifu. Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kukageuza kuwa tango la walanguzi.
Yes, we are here for the evolution. Mr. President, welcome to White House. Mindo Roma Mkatoliki mwenye sile ya kiyahudi mpare wa milimani salamu ya kikwetu rewedi. Weni mkweru wa chalinze ambaye huza msahau mnyakiusa. Aliwafundisha munduli siyasa liye kula kiapo kwa gano jipya la korinto. Sio msabato mwenye siyasa za kubato kama zito. Mwenye wito apokalipto haso za kambika toto. Msaka ndoto kama kristo shujaa akamrisho mkoto. Yasiri kama Mandela busara kama Nyerere. Lejificha mapangoni mithiri ya utango sale. So sindanganye kujawi kutumia ndule. Vita vya maji maji ni feka kinje kipire. Hatutaki siasa za kale. Squeeze it na wai kubale. Na papolo wakazi watu watandale kwa mtogole. Asante sheo menite kulu sokisa na nyota mshale. Najua mbi sobu sare la naomba mani itawale. Ikulu yako inathamani zaidi falme za kiarabu. Chajabu hawa ithamini na inapoteza thawabu. Taifa liri kutapiri tangu enzu kwa waziri. JK wapiri utakuja ongoza hiseri kare. Benye vilio kote kaki na mama wa Galilaya. Na utafuta kombozi wasmamishe kwa bila haa. Yongozi wetu ni mafia na ma beautiful kaya. Nikuwa na ndoto hizi la bado ya ni inspire.
Wangani simbi kwa kini chamwaga na rami pipi.
Bado
wanafunzi vitwa hito ni mtozeta. Morogoro na tanga pipi.
Bado
Dodoma.
Bado
Kigoma.
Bado
maisha bora kwa Tanzania ni wenyewe mlituambia manesi.
Bado
mapolisi.
Bado
ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama watoto.
Bado
kina mama.
Bado
inafamika ulipewa nchi angali mesha chofu. Familia kubwa kizazi chanyoka. Na ukakubali kubeba huu msalaba wa ukombozi. Jikaswando changa moto sisi kutoe machozi. Sisosa hau kampeni zako za mwaka 2005. Lichoma na jua nkingojo pite ni punge mkono. Chaki alipangwa saa moja kisho kapita saa saba. Kwa na stresi za mwanae shuleni kafuzwa ada. Leo mna nyumba mna mashamba mna viwanja mna kiwanda. Mina saga na rumba na mshahara wango jepanga. Yule chaki maisha magumu mogwe peni mungu mkisema is not fair. Mnataka mnifunge pingu. Gerezani kesi za nyonge cheki zinapigwa tarehe. Jamhuri itapata mkondo emola wango asamehe. Wasaliti kama Iskarioti mbele Yesu Mnazareto. Sakramenti ya Ekaristi bado waitaki torati. Harakati ndo jadi siogopi adi wanichape mjeleli. Adi yudi alikuwa shahidi kwa binanda na vinubi. Elimu yetu bati nasibu kama mikopo ya desi.
si kimbilio la liopeli ni walimu na polisi wamefisadi tenga rada ndege ya raisi magari ya jeshi wote matenja sasa skepa kalu mubashi wanapata lama za chuko kumonga prezi profesa mtunza pesa bengi kukumbe pepa zote alibesa au nataka 2010 mapinduzi ya wale beri yeji utajiri ni mbuga milima na zwa Victoria piga vita ujingo maskini na HIV keri askofu kutala nchia tutakizwe limu dunia migomo ya choki kune tupia jicho la tatu stetei paka ruta shobo waki wakili kisutu unasi zali kalmauti inasema torati rest in peace shusha bendere pepe nusu mlingoti mungeni hawe jadiri bajeti ya mlala hoi mtu hataishi kwa mkate badi neno sio divai tazama timu yako ilioko madarakani na mchunguze kwa makini anelia sana msipani
walimu sketi kwa jini mtatupa la zetu kipi
bado
mitihani singekie kakule tena
wo
na chimpanya na mbea kipi
bado
chabora
bado
mtwara
bado
maisha bora kwa Tanzania ni wenyewe mito mbio machinga
bado
wakulima
bado
ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama wazee
bado
choki kuu
bado
ujo wakati wakua wa maldino angalao mapinduzi kama masio maksimo usiangeke kumtafta Roma hakimu wa ghetto
ni sauti ya mamlaka
ilo mfikisha mromo keko baada kukemia ufisadi na sera za karamagi na aliokula jacho letu kwenye migodi ya buswagi maswia vipi ongezeko la wimbi la ukenge tajo kati ngariba ndo diwani wakata kwenye kijiji neiza duai ongera ulipimo kimwa Tanzania na sito mke tusipige kibao tumwinye hapa na gundua ayatul munafiki talata neze kana lisha liwa kaja na soma madrasa usio muda kujadili kesi za manchi na mengi ayo ya mungu wege isari jadili mambo ya msingi teacher pojita mtabiri tanga nyikote vipofu badwa kwanza pentecosto batizwa maji marefu machozi alintoka segera watoto wapati haki wengi wamekimbia shule basi lijoze vishetio nasomesho kwa mtaji wa chapati na ukubwa samaki wabunge wao wamekana na jita wanarakati rudi kwenu kama siche luguzwa wana taluma zaramu wamegoma soma stilmali wanamcheza ngoma na li ya kilwa kivinje huku wanocheka na wabunge walonunua kura bibi kwa kumonga doti ya kitenge hata wamasali kuchagua kwa kura nyingi zopendwa kiamini mtetezi uhaje wajimbo londonyo sambu wambie what's going on dane maya kwa wala mtera onyeshe na mikataro utawala mgodo wa kiwira eshilote kwenda tarime wakua na njamba dala na aloteke jamba gala
Mr. President ya masiara
sina mano toke wewe chokiti umache profesa nisameka na kosea mana misio mana siasa
Oye, ¿qué tu problema te da culero? Ni nadie ha matado ni gente de ellos a veces ¿Eh? ¿Verdad? ¡Ay, abajo ya cuarto! ¡Abajo ya cuarto! ¿Qué me falla? ¿Me va a me falla? ¡Ya chinga! ¡Ya chinga el alto! ¡Lázate el alto! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, me la hace, me va! ¡Me chupa el chinga!
Watch out,
what?
Waja, Nailiria Afrika, siasa za chuki, kila napopita na kasirika na pona damu nyeusi inamwagika hali inatisha usilewe madaraka utaanzisha vita waachie wenzio muda wako napofisha au umenunuliwa na mabeberu unalinda maslahi yao hii ni mpaka lini tuwasujudie wao maskini inaongezeka na mali zipo kibao tumestuka kumbe ni wezeni na tukandamiza na mnakula peke yenu uhuru wa bendera umetawala bara zima wananchi upo hoi ameza kama kwenye kina, kina kirefu atorudi zaidi ya jina njia za uchumi wamekamata wa China, wa Marekani, wa Ingereza wima wima, wa Jerumani wa Faransa wote macho pima wa Afrika zinduka amka kaa wima, ukoloni mamboleo ndani ya system system, ukoloni mamboleo ndani ya system system, we system hii system ni zaidi ya unavyowaza mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza
ukoloni mamboleo ndani ya system system, system ukoloni mamboleo ndani ya system system, system hii system ni zaidi ya unavyowaza mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza
napiga tu kwenye mawazo kuna meki ya kusema sasa uli za matangazo matatizo mitaani kuna manika tunaishi kivikwazo nafikiria lini maendeleo takuja fika Afrika labda mpaka ufisadi utakapokwisha ukoloni mkongo wawa upe bado uko juu ya system na sisi ndiyo victim ndani ya ukoloni wawa usi kwenye hii system yeah. Ja demokrasia yatupeleka pabaya kweli ukisema watakupangia mabaya. Vipi kura yako iwe silaha yako, wakati serikali haijali maisha yako? Katiba kama kibaka na katu haitapendeka, ikizua ya kutaka na natasalimika. Chama sasa ni sanaa, wajiga kununuliwa, mamuzi ni sanaa. Usomi unatakiwa, mwizi anatubia, wenyewe tunawajua. Jobless walokuwa ndo viongozi wachagua. Government you change the syllabus, we need black history, we need white supremacy. Alimu tamaduni na historia za Afrika.
Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Afrika zinduka leo, hindo kesho uliosema jana. Ona ishafika inuka ayo. Juhudi za maendeleo kimaksuli wenye vyeo wamebana satazama. Tawala wa kimabavu na ushamiri kwa mtutu wa bunduki. Umelala huku hawana utu kama mtuki. Hakika katika msiba ndio anatafuta sifa. Katiba unabadilisha ili wajipe nyadhifa. Raia wanataabika, hamna tena uzalendo. Ni ufisadi na magendo, taifa likifa. Huo ndio ubepari, mjukuu wa demokrasia. Chavika siku kuelewa msemo na hisia. Ushikwa kushikamana, ni mistari ya elimu hadi watashika maana. Ukoloni mambo leo ndani ya system.
System, yeah. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
And that was Waja, Pato, and Nash MC with Ukoloni. And before that, we had Roma with Mr. President. Before we finish out for the day, I just wanted to give you some background about the last two artists, Nash MC, Waja, and Pato. They are, Nash MC is a hip-hop artist, a poet, educator, and founder of a cultural Kanasa, which promotes Swahili language and heritage, and he sees himself as a teacher. Waja and Pato are East African artists based in Kenya and Dubai. And they also work in the socially conscious hip-hop scene. The song Ukoloni means colonialism. Then the artists are linking historical and colonial oppression to modern social and political injustices. And the track critiques citizens being mentally colonized, leaders acting like colonial administrators, and systems that keep people poor, voiceless, or afraid. It's a lyrical education piece, especially from Nash MC, whose verses often push self-awareness and critical thinking. And Nash MC is the Tanzanian local. So the next one I'm going to play is Amkom Tanzania by Wakazi, and it's featuring a whole lot of people. Mwenge, Zaid, One the Incredible, Nikki, Bushi, and Stereo and Songa. So artist Wakazi is a Tanzanian hip-hop artist born in Dar es Salaam and known for socially conscious themes. He gathers some of the best lyricists of the era in this collaboration. The song means wake up Tanzanians. This is a collective demand for political and social awakening. The artists confront poverty, corruption, unfulfilled dreams, silence created by fear in a society that has normalized suffering. It's not just commentary, it's activism and it's a call to action. So we're probably going to finish that out the hour with that one. If not, we may be able to get to Ndiomzi by Professor J, and that's a really old one from 2001. But if we don't, I'll have them up on our playlist and you'll be able to access them later when I put up the notifications later today. So just to remind people, there is a petition to recognise the Tanzania massacre on change.org. Tanza has put out a statement, and you can donate contribute, volunteer, anything, you know, $10, $100, whatever you can afford. And I'll be putting those up also on the Black House socials. And also all our sympathy and condolences to people in our community that have been affected by the, the recent tragedies. Of course, I've been in touch with my whānau, and so far so good, you know. And maybe we're one of the lucky ones when we're starting to look at the numbers. Hopefully, I'll be able to get somebody from our community that may want to come and have a discussion before the year is out. But, you know, it's the end of the year, and this is a pretty major thing. If people can't talk today or next week or the week after, that's fine. There's no pressure. It would be great, but if not, that's fine. And I just hope you can enjoy this music that we've put together. You know, I do have to keep reminding people that I do not speak Swahili. I'm born here. And I had to run the playlist by my brother, actually. Like, is this cool? Like, these ones cool because these are the ones that I found. And, you know, I've gotten, and he's like, yeah, I reckon it'll be all right. So, without further ado, I hope you have a lovely weekend. And, you know, pray for all of us. The world seems to be turning into one crazy place right now, and the last thing that I expected when I was watching the news last week was to see all of that insanity going on in Tanzania. It didn't, cognitive dissonance, I guess, but we have to start seeing what is going on, and if we can respond. You know, there's been Sudanese protests in town. There's also been all this stuff going on with Congo and Palestine. The world is a really strange place right now. And let's support these artists. Give them a follow. I'll have all the links up later today. And have a great, lovely weekend. Wellington is really sunny today. It's another one of those amazing days where I'm inside and the sun is outside, and I think I need to go and smell some roses and stand in the sun for a little bit. But let Wakazi take us out with Emka in Tanzania. Have a good one, and we'll see you next week.
Rise and shine. Greetings and blessings to my brothers and sisters of the African Unity, Equality and Development Movement. You all need to wake up right now, because you'll be sleeping too much. You see, life is not an apple that falls when it's ripe. You have to make it fall. And if you haven't done so by now, out to Tanzania.
Yeah. Innocent. Songa. Yeah. Habari mpendwa, mlengwa hii habari kabla hujatendwa jaribu kwenda na tahadhari, jali kalenda, kuna chenga za hatari, usipojijenga basi utatengwa na safari. Sione noma woza sura wana issue, kila siku soma pia chana kama chiku, uza mahindi maji baridi ni sosi mingi, jua la dosi zihofwe kosi kingi, kuna ja kitaa utundu balaa, utashangaa sister duka data na mzungu kitabu, mkusa makumi, munda ndo huu fanya balaa, acha tamaa hizi zama za ja. Mabucha ya mechacha, nyama za mwili haziridhishi. Ishi kikacha na usafiri wa marafiki. Akili ni ngao, chati na usafiri ya mbao. Unawashusha kikatili wa safiri kibao. Acha tamaa, hizi zama za jam. Punguza maku, muda ndo huu, fanya bala.
K-I to the J-A to the N-A. Fahamu mindo salama kupita cheche. Hayo maisha mdojo, uwa sensei. Kisha jifunza zahiri fikwa ziti panda play. Misomo darasa, weni pono na kuhasa. Kikomo mashaka, stuka hata mawali kwa kama. Maisha soka mali, ila mali marifa. Kwenye hali, bila zali kutafuta taka sifa.
Mama, jifanya kukuza, fanta bichwa, moyo hakujuku na sinya.
Usiwe KKB, kula kulala bure kuwa JKT. Elimu kupita shule, ishi kwa malengo, usiishi kwa mapengo. Ubishi, ukinye, ubichi, nidhiki, iso nopendo. Wajibu ni kushidishi, navyoishi dunia. Zunguka kama sayari, ukusmama utumia.
Bongo mashaka, hali sasa ni hatari. Kufanya fasta ili mwafaka, tuweke shwa. Acho tata kiso na madaraka kiserikali. Fanyo na chotaka weka mipaka usifike bali. Mbiki chwani tadane mwenye busara. Kumbe kutwa na vitoto gizani kwenye misala kuto tu mchongo bongo haiwezi kupumua kumbe nyendo makabongo michongo mnaitibua pesa za bajeti zinaishia kwa vibinti vuta hisia wa Tanzania watatoka vipi kwenye ili janga la ufukara lukifiri giza limetanda haki melala kwa matajiri sifanye pesa fimbo kwa wasiojiweza ndo maana wengi wanasepa Marekani Uingereza mana hali kinesa sindo wanaotupoteza hapa kuna cha kuteta